Mainly superstar, I'm mainly superstar, baby. Mainly superstar, I'm mainly superstar, mchumba. Shindwa lala sababu yako wewe. Nashindwa lala. Ni moja tulikuta na club Nanda na kula ligi tunakesha ba Yana penda pombe na mindo bala Domana tunagombana gombana everyday yeah. Kila siku tunapigana Na kutishana kwamba tutaachana Kumbe hakuna lolote twapendana Sema wivu ndo nafanya tunagombana everyday Siwezi lala bila kumuona machoni Na yeye wezi atalewe kiasi gani Moyoni ndo amejaa bala Tatizo superstar na mimi ndo superstar Kila moja gana jamini duniani hey. Kila moja gana jamini duniani Baby Usiondoke nyumbani baby
Superstar zaidi Tukiwa club au kitami na mzidi Ya na skendo ya kuvaa fupi Mina skendo ya kumbua Act stupid Wote tunapenda kushine So ya na vaa bling Mina dondosha hot lines Ana rudia fajiri na mina rudia fajiri Sex kwenye car Let the neighbors complain it
Tukirudi nyumbani Mina due tunabebana Yamelewa na mini kopombe ile sana Viwanja vingi makwiku ya metubana Tunashundongia maneno na pigia dana dana Usuperstar ndio unaotuchanganya Jeju kujuu na minkujuu ile sana Ana marafiki na mina mashabiki Ra La 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 bam
Masila
Usiondoke nyumbani baby
Masila
Mini superstar we superstar baby Kalini mami
Masilo
Kuni superstar Ona tutesa moyoni Oh baby Oh baby Baby Baby
Kira moja gana jamini
Tanzania, it's boy the timing, it's boy the lie. Hey yo, Viri, kaka mkubwa mpango mzima. Ra, Tanzania daima, Makafu live stand up. Yo, sana tumzazi. Nafikiri natia huruma au? Safi.